Tábor.
Alex on the beat.
All over, blessings all over.
Oh no,
all over, blessings all over.
Oh,
Zinani followed all over. I all over.
Oh,
Zinani followed all over. I all over.
Oh,
Zinani followed all over. I all over.
Oh,
Zinani followed all over. All over.
Haijakuwa kitambo tangu nikujue wewe Yesu. Haijakuwa kitambo tangu nikufahamu yawe. Sipo jinsi nilivyo, nilivyo kuwa. Tena siko niliko, niliko kuwa. Umebadilisha mambo all over. Sasa niko under your control. Umebadilisha all over. Blessings all over. Umenipa afya njema.
Asante.
Mavazi sijawahi kosa.
Asante.
Uwe ni Mungu wa rehema. Umenipa afya njema. Mavazi sijawahi kosa. Uwe ni Mungu wa rehema.
All over. Blessings all over.
Oh no.
All over. Blessings all over.
Oh,
Zinani followed all over. I all over. Zinani followed all over.
Baraka zako na siwezi. Baraka zako ni za kweli. Amina.
Sijawahi lala njaa. Hata kama kazi misina. Ni wewe baba unapeana.
Umenipa afya njema.
Asante.
Mavazi sijawahi kosa.
Asante.
Uwe ni Mungu wa rehema. Umenipa afya njema.
Asante.
Mavazi sijawahi kosa. Uwe ni Mungu wa rehema.
All over. Blessings all over.
Oh no.
All over. Blessings all over.
Oh,
Zinani followed all over. I all over.
Oh,
Zinani followed all over. I all over.
Oh,
Zinani followed all over.